Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 51. Imana yita ku badakungahaye. Kugira ngo abantu bitabire imirimo yo gusenga Imana kandi abakene bafashwe, byari ngombwa ko hatangwa icyacumi cya kabiri cy'inyungu yose. Uwiteka avuga ibyerekeye icyacumi cya mbere yagize ati: Abalewi, dore mbahaye kimwe mu icumi cya byose kizatangwa n'Abisirayeli. Kubara igice cya 18:21. Nawe icyacumi cya kabiri cyo bagombaga kukizana ku ihema ry'ibonaniro kumara igihe cy'imyaka ibiri. Nyuma yo guha Imana ituro ry'ishimwe no guha n'umutambyi umugabane, abatangaga bagombaga gukoresha ibyari bisigaye mu birori byerekeranye n'imihango yo gusenga, kandi ibyo birori byagombaga kubamo umulewi, umusuke w'umunyamahanga, imfubyi n'umupfakazi. Mu mwaka wa gatatu hose icyo cyacumi cyagombaga gukoreshwa mu rugo baha umulewi n'umukene. Icyo cyacumi cyavagamo umutungo wo gufasha no kuzimanira abantu, kandi hari n'ibindi byateganyirizwaga abakene. Nyuma yo kumenya ibyo Imana ishaka, nta kindi cyashyiraga hejuru amategeko yatanzwe na Mose kurusha umutima wo kwishyira no kwizana, kwakira abantu n'ubugwaneza. Nubwo Imana yari yarasezeranye guha ubwoko bwayo imigisha, yanavuze yuko abakene badakwiriye gushira mu gihugu. Muri icyo gihe nk'uko bimeze ubu, abantu bagiraga ibyago, uburwayi no kubura ibintu. Nyamara igihe cyose bakurikizaga amabwiriza yatanzwe n'Imana muri bo, nta wasabirizaga, nta n'uwaburaga ibyo kurya. Itegeko ry'Imana ryahaga abakene uburenganzira bwo kugira umugabane bahabwa w'ibyeraga mu butaka. Umuntu wabaga ashonje yari afite uburenganzira bwo kujya mu murima w'umuturanyi we, mu murima w'ibiti by'amatunda cyangwa mu ruzabibu, akarya agahaga. Ibihumbano byasigaye mu murima bamaze gusarura byari iby'abakene. Nusarura umurima wawe ukibagirwa umuganda muri wo, ntuzasubireyo kuwenda. Nukubitira umwelayo wawe kugusha imbuto zawo, ntuzasubire kwakura amashami yawo bwa kabiri. Nusoroma imbuto z'uruzabibu rwawe, ntuzasubiremo guhumba. Izisigaye zizaba ari iz'umusuhuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa. Gutegeka kwa kabiri igice cya 24:19-22, n'Abalewi igice cya 19:9-10. Mu mwaka wa 7 hose abakene bagiraga ibyo bahabwa by'umwihariko. Igihe habaga ari kumwero nyuma yo gusarura, abantu ntibagombaga kubiba, kandi ntibahingire n'uruzabibu ku rugaryi, kandi ntibakwiriye kwibwira yuko bashobora gusarura cyangwa ngo basorome imizabibu. Umusaruro w'uwo mwaka wagombaga kurekerwa umusuhuke w'umunyamahanga, imfubyi n'umupfakazi, ndetse n'inyamaswa, udusimba n'ibindi byo mu gasozi. Kuva igice cya 23:10, n'Abalewi igice cya 25:5. Ariko se niba igihugu cyareraga mu buryo abantu babonaga ibyo kurya gusa, babagaho bate mu mwaka batasaruyemo? Isezerano ry'Imana ryarabituburaga. Nuko mu mwaka wa 6 nzajya mboherereza umugisha ntanga, ubutaka bubereremo uburumbuke bubatunga imyaka 3. Kandi ku mwaka wa 8 muzajye mubiba, murye ibigugu, mutarageza ku wa 9 ngo musarure, muzajya murye ibigugu. Abalewi igice cya 25:21-22. Umwaka w'isabato wari ingirakamaro ku butaka no ku bantu. Ubutaka bwararaga ntibuhingwe umwaka umwe, nyuma yaho bwareraga cyane birushije uko bwari busanzwe bwera. Abantu babaga baruhuwe imirimo yo guhata idatuma bo mu murima. Bose banezezwaga n'ikiruhuko kinini bagiriragamo amahirwe yo kugarura ubuyanja bw'imibiri yabo, bakabona ikindi gihe cyo gutekereza no kwiga inyigisho z'Uwiteka, kandi n'icyo kwigisha ingo zabo. Mu mwaka w'isabato abaretwa b'Abaheburayo bahabwaga umudendezo, kandi n'umuhara ngo agende agira umudendezo, ntuzamuhare ntacyo umuhaye, ahubwo uzamuhe byinshi ku mukumbi wawe no ku mbuga yawe uhuriraho, no ku muvure wawe wengeramo vino, uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha azaba ari kumuha. Gutegeka kwa kabiri igice cya 15:13-14. Umukozi yagombaga guhembwa akirangiza umurimo. Uzajye umuha ibihembo bye by'umunsi akoze, izuba ntirizarenga utarabimuha kuko ari umukene, akabihoza ku mutima byifuza. Gutegeka kwa kabiri igice cya 24:15. Amabwiriza y'umwihariko nayo yaratanzwe yerekeye imbata zicitse. Imbata icitse shebuje ikaguhungiraho, ntuzayimusubize. Ibane namwe hagati muri mwe, aho ikunze kuba ntuzayigirire nabi. Gutegeka kwa kabiri igice cya 23:15-16. Ku bakene, umwaka wa 7 wari umwaka wo kubaharira imyenda. Abaheburayo bagombaga kuguza amafaranga nta nyungu basaba bene wabo b'abakene. Kwaka umukene inyungu y'inguzanyo byari bibujijwe. Mwene wanyu nakena akananirizwa gukora n'intege nke imbere yawe, ujye umufasha, mubane nk'umunyamahanga n'umusuhuke ugusuhukiyeho. Ntukamwake inyungu cyangwa ibirenze, ahubwo utinye Imana yawe kugira ngo mwene wanyu abone uko abana nawe. Ntukamugurire izi feza zawe kumwaka inyungu cyangwa ibyo kurya byawe ngo uzamwake ibirenze, Abalewi igice cya 25 umurongo wa 35 kugeza kwa 37. Iyo umwenda utishyurwaga kugeza ku mwaka wo guhara imyenda, uwo mwenda wabaga utakishyuwe. Nihaba muri mwe umukene ari umwe muri bene wanyu, ntuzanangira umutima wawe, ntuzagundira ibyawe ngo byime mwene wanyu w'umukene. Wirinde kwibwira icy'ubuntu buke uti umwaka wa 7 wo guhara imyenda urenda gutaha, bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene, ukanga kugira icyo umuha, agatakira Uwiteka kurega, ukagibwaho n'icyaha. Kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu, nicyo gitumye ngutegeka nti ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe. Ntuzabure kumuguriza ibimumaza ubukene bw'icyo akeneye. Gutegeka kwa 2 igice cya 15 umurongo wa 7-9. Ntawe ukwiriye gutinya yuko umudendezo wabo uzatuma bakena. Uzaguriza amahanga menshi ariko ntuzayaguzaho, kandi uzatwara amahanga menshi ariko ntazagutwara. Gutegeka kwa 2 igice cya 15 umurongo wa 6. Hashize imyaka 77 habayeho umwaka ukomeye wo kurekura abaretwa wiswe uwa yubire. Uzajya uzerereza ihembe barivuze ijwi rirenga mu gihugu cyanyu cyose. Mujye mweza umwaka wa 50 mu gihugu cyose, murangira abo muri cyo bose umudendezo, kandi umuntu wese asubire mu muryango we. Abalewi igice cya 25 umurongo wa 9-10. Ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7, ku munsi w'impongano, ihembe rya yubire ryaravuzwaga rihamagarira abana bose ba Yakobo kweza umwaka wo gutanga umudendezo. Nk'uko byagendaga mu mwaka w'isabato, igihugu nticyagombaga kubibwa cyangwa ngo gisarurwe, kandi ibyo cyeraga byose byari bifite uburenganzira n'abakene. Ubwo nibwo abaretwa b'Abaheburayo batahawe umudendezo wabo mu mwaka w'isabato barekuwe. Ariko ikitari gisanzwe cyane mu mwaka wa yubire ni uko ubutaka bwagombaga gucungurwa n'uwari nyirabwo. Nta wari ufite uburenganzira bwo kugurana gakondo ye, nta n'ubwo yagombaga kugurisha ubutaka bwe keretse ubukene bubimuteye. Igihe cyose uwe cyangwa n'abana be bifuzaga kubucungura, uwabuguze ntiyagombaga kwanga kubugurisha. Iyo bwabaga budacunguwe, bwazaga gusubizwa nyirabwo cyangwa baragwa be mu mwaka wa yubire. Uwiteka yabwiye Abisirayeli ati, ubutaka ntibukagurwe ngo bukunguranywe, kuko ari jye nyirabwo, namwe mukaba basuhuke bansuhukiyeho. Abalewi igice cya 25 umurongo wa 23. Bwari ubw'Imana ariyo nyirabwo. Abantu bose bagombaga kubimenya neza, kandi bagahora bibuka yuko abakene n'abanyamahirwe make nabo bafite uburenganzira bwo kuba mu isi y'Imana kimwe n'abakire. Uko niko guteganya umuremyi wacu w'impuhwe yagiriye abatagira babo n'abihebye, ashaka koroshya umubabaro wabo ngo abahe agahumure k'ibyiringiro n'agacyo k'izuba mu mibereho yabo. Iyo urwego rumwe rw'abantu rukomeje kwirundanyaho ubukire, hanyuma n'urundi rugakomeza gukena, havukamo ibyaha bikomeye. Ibitekerezo by'ako karengane byatuma abakeneye bagira agahinda, bakwiheba, bagacika intege, maze bikaba bikinguriye urugomo rw'ubwoko bwose. Amabwiriza Imana yashyizeho yaragamije iringaniza mu bantu. Umwaka w'isabato na yubire byajyaga gufasha cyane gutunganya ibyangiritse mu rwego rw'ubukungu ku byerekeye imibereho myiza y'abaturage n'ubutegetsi bw'igihugu. Ayo mabwiriza yarateganirijwe guhesha umugisha abakire kimwe n'abakene, yagombaga kurwanya kwikunda, maze agatuma abantu bagira umutima mwiza w'ubugiraneza. Kubwo gutera umutima w'ineza mu bantu, ayo mabwiriza yajyaga gutuma ubutegetsi budahungabana. Twese turi imboherane mu rushundura runini cyane rw'ibigenga abantu. Icyo dushobora gukora cyose ngo dufashe abandi kizatugarukira mu migisha duhabwa twebwe ubwacu. Itegeko ryo gukenerana rigera mu nzego zose z'abantu. Abakene ntibakenera abakire kurusha uko abakire bakenera abakene. Iyo urwego rumwe rusaba ku migisha Imana yahaye abaturanyi babo b'abakire, n'abandi bakenera imirimo myiza, imbaraga z'ubwonko n'amagufwa n'inyama z'umubiri, ari byo mutungo shingiro w'abakene. Umugambi w'Imana ushobora gutanga ibisubizo by'ingorane zo mu rwego rw'ubukungu n'imibereho myiza muri iki gihe. Benshi bakunda kuvuga yuko imigisha y'igihe gito abantu bagira ikwiriye kungana. Ariko uwo si wo wari umugambi w'umuremyi. Imibereho itari imwe ni bumwe mu buryo Imana iteganya bwo kungura abantu ubwenge. Iteganya yuko abafite ubutunzi bw'isi bumva yuko ari ibisonga bishinzwe umutungo wayo, bakaba barawuherewe gufasha abakene. Kristo yavuze yuko tuzahora turi kumwe n'abakene. Umutima w'umucunguzi wacu uhora ufite impuhwe z'abantu b'urwego rwo hasi cyane mu bana be bo ku isi. Atubwira yuko ari intumwa ze ku isi zashyizwe hagati muri twe kugira ngo zitwibutse mu mitima yacu urukundo agirira abababara n'abarenganya. Igikorwa cyo kugirira nabi cyangwa cyo kutabitaho gifatwa nk'aho ariwe kiba kigiriwe. Mbega ukuntu isi y'ubu iba ari iyindi mu mico, mu by'umwuka no mu bikorwa ku isi iyo amategeko yatanzwe n'Imana kugira ngo abakene bagirirwe neza akomeza gukurikizwa. Gushavura kwakwiriye hose nk'ukuri mu bihugu byose ubu ntikwajyaga kubaho. Amateka yatanzwe n'Imana yajyaga kuba urukingo rw'ibikorwa bibi cyane biterwa n'uko abakire barenganya abakene, kandi abakene ntibizere kandi bakanga abakire. Mu gihe ayo mateka ashobora kubuzanya kurundanya ubutunzi bwinshi, ashobora no gukuraho ubujiji no gusuzugurwa by'abantu ibihumbi n'ibihumbi bakora imirimo ya ngombwa barenganya iyo mitungo myinshi cyane kandi bakabihemberwa nabi. Yatanga ibisubizo by'ingorane muri iki gihe nta mvururu zishaka kurimbuza isakajagari mu butegetsi no gusesa amaraso.